sijotamani.
Tam chukulel kechel anawai pikede pikir nyaw coronavirus ndina ido landi kanko dogotoro nodirte Dr. Issa Benzakour lamido su dogotoro to seguto o warta jabade.
Allo docteur, sono a wadi pikir nyaw coronavirus ndina wanata torra don gora ko neddo na. Wala fuk me wala halle e o lamdi le wakkat o sabdina fa handen e madras ana wondi e wadede le pal adna de fu yewtunde ma pikiri mudinirte kanen han wadrede yi golleji ana wa yaade fa dubi joy yaade dubi jeegon su am antita torrad ko dum wa wadde bingina adama honana nyaw ondu wa hewtirde jam o fe honana nyaw on wa sorrede fa handen le doktoraji amen mobdede kade laboratoire amen de pal adna de fu ana wonde wadde e madras an yewta pikirna wondi fa handen
Allo doktoro minka chukule kechil an hani pikade pikiri nyaw coronavirus ona saki ki an debbo e le ko andumi seeda ko e le ko min dartata ko du chukule kechil kay hana pikade pikiri nyaw coronavirus o tafo Allo doktoro minka pikiri nyaw coronavirus o so neddo wadi dum an waye wadande dum torraji goddi kasenna e le andal angal kay torra goddo fu wala hen ka honno andirda an jaatini safare fu ne neddo yogabe mbi so pikki dum fu ido gila dum yogabe mbi ana wad dum nawalla yogabe mbi ana mata kulle goddo kasi wono yidde tudde ko min buri wajar yimbe fu sara pikko nyaw coronavirus o pikiri mudum de tilla fu amunya jonte didi na jonte tati so keba pikare pikiri wondi kasi
tama burude padde neddo mo nyaw coronavirus woni mudum da babilataade sababu rabondiral covid-19 tatol rabondiral kay jo goto bangal hendu hunko makine su jomu do jima dilli madun wattu mu jomu sefoto kamadun hultama wiide wudundirde hakki metre goto bunude masque so ni neddo anni mamde hunde tawa wala masque farati modo woni hen
Docteur Benzakour a jarama sanni do jabaade dido landi min jootu on sanni hedaade heejo jamen tinno don de won dati biya di yelo don de na ko he modo nyaw coronavirus
Sijo tamani.